basuli playa. Utalabe gusho basuli playa. Utalabe gusho basuli playa. Ula kusho la nokati ide sani poka. Ula kusho la nokati ide sani poka. Ula kusho la nokati ide sani poka. A 50-50 tali wa shola na shola. A 50-50 tali.
A 50-50 time, watch on your shoulder now.